waweza kusimama kwa miguu yako sasa. sing it, church.
Nikibaki mwenyewe, nikichoka ila, sina nguvu tena, glorify your name, King Jesus. We magnify your name, Father God. There is no any other God like you, Father. We bless your name, we bless your name.